Omubaka wa parliamenti achikirira ebitundu bya Kalungu East Francis Katabazi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu alaze obwennyamivu olw'embeera abasawo mu disitulikiti y'e Kalungu ne mu ggwanga lyonna gye bakoleramu gy'agamba nti yeetaaga okukyusibwa mu kaseera mpawekaaga eggwanga eriba lya kugenda mu maaso. Abadde atongoza kakuyege we mu maka ge ebbajja wali mu Lukaya n'agamba nti n'emisaala gy'abasawo nagyo gyalujjulooto nga kino nno gyetaaga okukolebwako nga mu kiseera kino agamba nti singa gavumenti eneekola n'etereeza eddwaliro lya Bukula Health Center eyokuna bannakalungu bagenda kweyagala era bajja kusobola okuba nga batereeza ebyobulamu byabwe n'okweyagalira mu kitundu kyabwe. Onategeezezza nti mu kiseera kino ebyokolebwako bikyali bingi nga yeetaaga bannakalungu bamuzzeeyo asobole okukola ku ebyo ebyalema era asobole okubitereeza. Gye buvuddeko Francis Katabazi ng'ono yajjidde ku bwannamunigina oluvannyuma lw'okumibwa kkaadi y'ekibiina ki National Platform yawaayo ebitanda bibiri eri eddwaliro lya Bukula Health Center eyokuna abakyala kwe bazaalira oluvannyuma lw'okusanga okusoomoozebwa okw'amaanyi eri abakyala abaali batandise n'okuzaalira ku mbalaza mu ddwaliro lino. Wabula Katabazi agambye nti singa baddamu ne bamwesiga ne bamuwa akalulu ekisanja kino ekyokubiri agenda kulwana bwezzingirire okusobola okulaba nga buli kimu akitereeza era ebyobulamu bijja kukyuka. Abuulidde bannakalungu nti ye mweteefuteefu okusobola okulaba nga atambuza byonna nga bwe birina okutambula awatali kyekubiira. Ono avuganya ne yali minisita w'ebyokwerinda wamu n'abazirwanako mu NRM Vincent Bamulanga Kisempijja. Ng'ono nno yajjidde ku kale y'ekibiina kino Nyanzi Irene Mwebe, Yusuf Kiruluta nkerekanyo wa National Unity Platform, Katongole Deo Gracious, Kintu Mathias owa DFO ne Kabonge Asumani owa Democratic Party n'abalala.